Ụmụnne ndị nwoke na ndị nwaanyị, onye isi anyị bụ President Monson agwawo m ka m bịa gosipụta unu ndị isi ụlọ nzukọ a ka unu nwee ike kwado ha. Ọ bụ ihe a nabatara ka ntụpụta ka a kwado onye isi anyị bụ Thomas S. Monson ka ọ bụrụ ya bụ onye nduzi isi nke ụlọ nzukọ Jesus Christ Latter-day Saints na onye ndụmọdụ ya nke mbụ bụ Henry Irwin na onye ndụmọdụ nke abụọ bụ Didos Updoff. Ndị kwadoro nke a, gosipụta ya. Ndị na-akwadoghị nke a, biko gosipụtakwa ya. A nabatawo nkwado niile. Ọ dị ntụpụta ka a kwado Russell F. Nelson ka ọ bụrụ onye isi ndị nduzi iri na abụọ. Ka a kwadokwa Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard,
Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A.
Rasband,
Gary E. Stevenson, and Dale G. Redland.
Na Dale G. Redland. Ndị na-akwado ndị iri na abụọ, biko gosipụtanụ. Ndị na-akwadoghị, biko weliekwa n'aka. Anyị anabatawo nkwado niile. Ọ bụ ntụpụta ka anyị kwado ndị na-eduzi aka n'isi na First Presidency na ndị nkwado iri na abụọ. Ndị kwadoro nke a, gosipụta. Ọ bụ na o nwere ndị na-akwadoghị ha, biko gosipụtakwanụ. A nabatawo nkwado niile. Ọ bụ ntụpụta ka anyị tụghapụ ndị isi gbara gburugburu ụwa niile Area 70 bido na May 1, 2016.
W. Mark Bassett, Patrick M. Batuya, Mark A. Bragg,
Mark A. Bragg,
F. Chappie, Eliezer S. Colorado,
Eliezer S. Colorado,
Gordon, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo DeFeo, Donald D. Deschler,
Donald D. Deschler,
L. D. Giovanni, Jorge S. Dominiquez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Herman D. Ferreira,
Moroni Guana,
Jack N. Gerard, Ricardo B. Jimenez, Douglas F. Hyam, Brent J. Hillier,
Robert W. Hymas,
Lester F. Johnson, Muddy T. Utenos, Jung Ho Kim,
Alfred Kangu,
Dane O. Levitt,
Remigio M. Miam Jr.,
Ismael Mendoza,
Cesar A. Morales,
Roland D. Manz,
Ramon C. Nobleza,
S. Mark Palmer, Fujar Piano, Gary B. Porter,
Jose L. Reyna,
Esteban G. Rezek, George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, Evan R. Schmutz, D. Zachary Smith,
Lynn L. Sommerhays,
Venislao H. Swick, Greg B. Terry,
Ernesto R. Torres, Fabian A. Valjo, Emma Villabos, J. Romeo Villarreal,
Terry
L. Wade.
Those who wish to join us,
ndị kwadoro anyị ikele ndị a maka ọrụ ha niile, gosipụta ya. A na-atụpụta ka anyị releasekwa ma tọhapụ ndị a bụ Sister Rosemary na ndị nduzi ya.
Likewise, extend releases to members of the primary general board.
Na primary, nduzi primary ụwa niile. Ndị chọrọ ịkwado anyị, ikele ụmụnne anyị a, nwaanyị a ekele maka ọrụ pụrụ iche nke ha rụrụ n'ụlọ nzukọ, biko gosipụta ya.
It is proposed that we sustain as
a new
general authority.
Ndị isi General Authority 70 ndị a bụ W. Mark Bessard, Mark A. Bragg,
Weatherford T. Clayton,
Valerie V. Cordon,
Joaquin E. Costa,
Massimo DeFeo, Peter F. Mers, K. Brett Notres, S. Mark Palmer, Gary B. Sabine, Evan Smooth.
All in favor?
Ndị ọbụna na-akwado ndị a, biko gosipụta ya. Ndị na-akwadokwanụ, biko gosipụtakwa ya. A na-atọpụta ka anyị kwado ndị a dịka ndị bụ ndị isi Area 70.
P. David Agassani,
Quima R. Aguilero,
René
R. Alba,
Victorino R. Babida, Stephen R. Bangerter, Richard Bakiran, Dong Chol Bay, Michael V. Beheshti, Mathieu Benassar, Huberman Bien Emi, Kevin E. Calderwood, Louis J. Kamei, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. Cavalcanti, Louis Claudio Caveri, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dino Giaggi, J. Scott Dorius, M. Dirk Triskel, Antonio F. Faundes, Jose A. Fernandez, Matthias D. Fernandez, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gillenwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tom Adler Herland, Raymond S. Hyman, B. Christoph Cavaya, Todd S. Larkin, Pedro X. Lareal, Juan J. Leverino, Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Perez, Carlos E. Perotti, Mark B. Pettoru, Alan T. Phillips, Thomas T. Pride, Brian L. Rawson, Rene Romay, Blake M. Rooney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra,
Pedro A. Sanhueza, Eric J. Smoots, Benjamin Bibbs, Heber D. Teixeira, Maximus Torres, Jesus Valles, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Del Willis Jr., William B. Wahon, Luis G. Zapata. Ndị ọbụna kwadoro ndị a, biko zọpụta na ya. Ndị na-akwadoro, biko gosipụtakwa na ya. Ọ bụ ntụpụta ka anyị kwado Joy D. Jones ka ọ bụrụ onyeisi primary president, ka Jean B. Bingham bụrụ onye ndụmọdụ mbụ ya, na Bonnie Cordon bụrụ ndụmọdụ nke abụọ. Ndị kwadoro nke a, biko gosipụta na ya. Ndị na-akwadoghị, biko gosipụtakwa
na.
A na-atụpụta ka anyị kwado ndị isi ụlọ nzukọ General Authority ya na 70, dịka e ji kwado ha ugbu a. Ndị niile kwadoro nke a, biko gosipụta na ya. ndị na-akwadoghị ha gosipụtakwanụ. Onye isi Monson anabatawo nkwado niile.
In their sacred calling, and we invite now those newly called general authorities and the general presidency.
Anyị na-anabata ndị niile akpọrọ ọhụrụ ka ha biko bịa were oche ha. N'ọgbakọ, ha na-abịa site n'ụlọ nzukọ ebe, dịkwa ka ha na-abịa.
President Monson always says it's a long walk.
Onye isi anyị Monson na-akwụ mgbe ọbụla na nke a bụ agamije tụrụ anya. Ekele dịrị unu, ụmụnne m, ndị nwoke na ndị nwaanyị. Dịka anyị kwuworo ugbu, Kevin R. Jorgensen ga-abịa kọwara anyị audit report. Mgbe emechara, Brother Hales ga-abịa kọwara anyị maka 2016 edemede.